lonko lutande bendina lo lupeli le lonka ndisenando ingondo nenlisi yaisena falo senda kele kalo kundala ndikala ndishweleza kuwe inyembezi zambe zifana nezikaxam kuwe kumbula ingqondo nentlizi ayisena valo senda mkele kalo ndifike twatute akaneko ukamangise kwenzeka netso bantu phisa ugcwele isitato fana nalo ifile batute akaneko ukamangise kwenzeka netso bantu phisa ugcwele isitato angekho uphinde ufumane ofana nalo.
exclusive from madnajaw.com.